Listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. Let's get back to the music. Let's hear something from a CD from Shaba Kahamba and his group Les Esprits Sans. We're going to hear the nice older CD called Bitumba. We're going to hear this song for this one called Messages.
Bandai, mobile ya conta y para el país ya con el hijo, ¿eh? Ay, mamá. bouge que peine que se comble. Papa, na komi kolenga. Mama, na komi kolenga. Ote mao, na komi kopanga.
Nezali pasio Mwaena tuta tolo temo Bali ya mona na kasena mikolo Ngai motema Ezala kasirte na libalo yo Ngai mabanzo Ezala kasirte na mobalo yo Mbuta lukombo Yebisa ye malamu aye bae Prete mwa tombike Na komela ye malamu aye bae
Na komela pamba e Libala bomba na ezali pasio Koye bateo, motema na ye apesana nanyo Buta lukongo, ye misanga imalamu na ye bae Buta lukongo, kotela nga imalamu na ye bae Prete mwata plume, na komela ye malamu a ye bae Prete mwato mbike, na komela ye moteme bongiteo mawa
Na kondi mingi basusia bomba nezali pasio Na kokite dieo, akabola bolingonde na katio
Oh mama Maria, mama ya Yesu, mama mosatu Apesa ngangu ya e, na lobela sheri verite nangayo Muta lukombo,
kote nangai malamu na yebae Prete mwata plume, na komela ye moteme bongite o mawae
Na komela pamba e, libala bomba na eja li pasio Oko e bateo, motema na ye apesa na nanyo Mutalukombo, yebisanga imalamu na yebae Mutalukombo, kote langa imalamu na yebae Prete mwata plume, na komela ye malamu na yebae Prete mwata mbike, na komela ye moteme bongite o mawa
Mama nanga yo, aboya kota langa ina misoe Papa nanga yo, atonga mboka yonka kasonyo
Oh mama Maria, mama ya Yesu, mama mosatu Apesa ngangu ya e, nalobela sheri maladi nangayo Muta lukombo,
kote nangai malamu aye bae Prete mwata voiture, nalata sheri epai ya sali e mawae
Na komela pamba e, libala bomba na e jali pasio Oko e bateo, mote mana e apesa na nanyo Muta lukombo, yebisa ngai malamu na e bae Muta lukombo, kote langai malamu na yebae Prete mwata plume, na komela ye malamu a yebae Prete mwata mbike, na komela ye moteme bongite o mawa
pena ye mokanda ata boyi kozongisa yango yaya 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 Sembo, sembo, sembo. Sembo, no. Nibe, nibe. Oh, Bolina. Mato, ne. Campo, campo. Azalika kaya moro
O Marina Bukaka
Yaya Kodiongo
Motema na ye apesana na nyo Utalukombo yebisanga imaramu na ye bai Utalukombo kote na nga imaramu na ye bai Prete mwa ta plume na kome na ye malamu a ye bai Prete mwa tombike na kome na ye moteme bongite o mawa
Na kosala nini o libala bomba neza lipasyo Mwa ena tutatolo temo bali amona na kasena mikolo e
Ngai motema ezalaka surte na libalo yo Ngai mabanzo ezalaka surte na mobalo yo Utalukombo
yebisa ye malamu aye bai Prete moi ton bique na komela ye malamu aye bai
Na komela pamba e libala bomba na ezali pasio Oko ebate o motema na ye apesana danyo Utalukombo yebisa ngai malamu na ye bai Utalukombo, kote na ngai malamu na ye bai Prete mwa ta plume, na kome na ye malamu a ye bai Prete mwa tombike, na kome na ye moteme bongite o mawa
Na kondi mingi basusia bomba neza lipasyo Na kokite die o haka bola bolingo nena katyo
O mama Maria, mama ya Yesu, mama mosatu Ape sangangu ya e, na lobe la shori verite nangayo Utalukombo,
kote na ngai malamu na ye bai Prete mwa ta plume, na kome na ye mateme bongite o mawa
Na kome na pamba e, libala bomba na e jali pasio Oko e bate o, motema na e apesa na nanyo Utalukombo, ye bisa ngai malamu na ye bai Utalukombo, kote na ngai malamu na ye bai Prete mwa ta plume, na kome na ye malamu na ye bai Prete mwa tombike, na kome la ye moteme bongite o mawa
Sese, sese, sembolo, sese, sembolo Yaya, abue yaya Yaya masita Oh yeah! danza, danza.
All right, that last cut was Celebitu from an album called Franco Presents Samo Bakula Badernos de Wean and Celebitu. The name of the song was Mbuto Lukombo. Before that, Shaba Kahamba El Esprit Sans from the CD Bitumba on the Karak Sonodisc label. I heard a song called Messages. I've been asked to remind you that this is Breast Cancer Awareness Month. And did you know that only 1 in 10 women with breast cancer has a genetic history of the disease? A growing body of scientific evidence links toxic chemicals in our everyday environment to the high rates of breast cancer. For this reason, the Breast Cancer Fund works to eliminate the preventable causes and to stop this disease before it starts. To get the facts and learn simple ways to reduce your risks, visit breastcancerfund.org. I want to thank my friend Juan Carlos listening in Barranquilla, Colombia. Mil gracias, Juan Carlos, para tu comentario. En el blog del de WRIR. And después de y la próxima canción es uno de has compartido conmigo de Bata Bombasa. The next song is one that our friend Juan Carlos has shared with us. It's from an album by Bata Bombasa. It's called Adelina. Thank you.
chilambanga sumbanga lwata
yolele monanga
pika jina shabulalu na jela na jukume
yolele monanga
Mwana kinye
Okanda yo tinda kina tanga kina yo
Yeah, one of my favorite Arlis Mabele songs. That one is Johnny Monachini from the... it's a compilation came out a little while back called Compact Afrique on the Globe-style label. Before that, we heard from one of Shala Moana's older LPs, simply called Shala Moana on the Siller production label. We heard the song called Munanga, and that was Susie Kaseya playing guitar on that one. And before that, Vata Mombasa from his LP Special 82, Go Gaston. We heard the song called Adelina right here on Ambiance Congo. And you are listening to WRIR 97.3 FM. My name is DJ Dowdy. This is Ambiance Congo coming to you every other week from 3 until 5 p.m. Greybeard will be here next week with the other black music. Greybeard usually joins me at 5 o'clock for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. Greybeard's not going to be here today, so it'll just be me. Hope I can keep you entertained and keep you going in the same groove. That last cut had me dancing around. You know, that last cut actually reminds me a lot of a certain period in the musical history of Papa Wemba and Vive la Musique. So let's play something from the album Mokeli Pitié. We're going to hear the song called Nzanza, and you can see the similarities here.
Yo, yo, yo. nasengaki na yo sola mata lingara die nenge simolo na sesi le balingana nenge bana chene chene o balingana balobie nouvelle génération est là
bakosie toza danger
o chene chene
chene chene chene chene chene chene chene chene chene tulingana yele
Mamsenanga, Jija Sane,
Efragie, Tolingana Yele,
Masasie Kolela na Rwanda, Tobazani Bolingani, Nasenina Yoto Sala la paix, Lokola na Sud-Afrika,
Puissance ya Bolingona yo, Lokola Puissance ya Amerika, et domine solo mokili mobimba kasi ya yo Bolingo,
et domine solo nzoto nanga, et komi ko dirige binanga, Tama koboya yo eleka. Nadina Mwenezonga
Jene, Jene, Jene
Jene, Jene, Jene
Jene,
Jene,
Jene Jene,
Jene,
Jene
Jene, Jene, Jene
Jene, Jene, Jene
Jene,
Jene, Jene
Jene,
Jene,
Jene
Jene, Jene,
Jene
Jene, Jene,
Jene
Jene, Jene, Jene
Boca na
loco
Jonathan, na Christophe, Martin, Boussanou.
Mama, like you, look at my dad.
Thanks for listening to Ambiance Congo today. That last cut was Busano from Quartier Latin from their CD Ultimatum. Before that, the Nouvelle Génération de la République Démocratique from their CD, I believe it was their first one, called Sasaba Grice. Niata Bizetti had the song called Pot de Fleurs. Before that, Vive la Musique de Papa Wemba from the CD Mokili Piti. We heard the song called Nzanza. We're going to end up with a little shortcut from Gori Lafombo's CD Transition, called Avenir à Congo, and then stay tuned for the Motherland Influence. Again, thanks for listening.
Je sors Mwanza AM, Fiston Malula, Richard Malolo, La Matérité, Rino Nsona, Bete la Biswata Kiyombango. Delbert Dumandeli, Wapi Chiri Kayembe, Foleko, Pozar Posandombasi, mon formateur.
Na kobanda kwedike bango malamu, na kongoti sa bango kelasi.
Et de ma soumise,
on a saki a zange di kasape exception. Soukana impoli, soukana imania, soukana emoi.
Chaleur mon de bela.
A kokoma assassin,
aïe des sous.
Mon fido, aussi un chisungu, mon professeur.
Soba botito salama kasi, gouvernement sunga avance nya yamboka.
Imani bemfe.
Oh la jeunesse, c'est l'avenir yamboka na biso. Toboyi bempoli, toboyi bamonia, toboyi mibi, toboyi basasa. Oh kozanga dikaso pe si sango eme makana nzela ya mape. Papandi sango bosunga biso.
Et ma sécurité, commandant Tirbo na Luanda.